kupenda sana, baby. Unani nunia, unani pozia, unakusudia. Acha hizo, my baby.
My baby.
Mwezi onomia, baby.
My baby.
Umeziba sikio, baby. Moyo unanienda mbio, hey. Okay, okay, again. Mi bado sijapona, hey. Kwani bado sijapona, hey. Mi walahi sijatema, okay. Nina hela, bado nanikera. Sema nini unataka? Sio enzi za kapwela. Mi bwana mihela. Hebu njoo zizini, hey. Nyumbani sikuoni tena, ndo vibaya. Nataka nkuposti tena, mambo faya, hey, hey. Mwezi onomia, baby. Moyo unanienda mbio, hey. Okay, okay, again. Mi bado sijapona, hey. Kwani bado sijapona, hey. Mi walahi sijatema.
Kusire boy
Borela
Froba kusire.
Sound from KB Records.